Kulian kwa safari ya hamdula, tukaomba tufike inshallah. Binadamu wanapanga, shetani anapangua. Alhamdulillah tumefika mashallah. Mashallah. Binadamu wanapanga na Mungu anaamua. Alhamdulillah tumefika mashallah.
Ay 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 ay. Adadara ilayska ya nur kad shayda hudawi bay naftayde kalaysu dundu baby. Adadara ilayska ya nur kad shayda
madad qurad tilate mashallah. Wanda balde ginaye inshallah.
Binadamu na banga na Mungu unamua. Alhamdulillah tumefika mashallah.
Daima dhado kura dhikti lakte mashallah. Wanda balde ginaye inshallah.
Binadamu na banga na Mungu unamua. Dawa dhidhate alhamdulillah.
Tulianza safari ya hamdulillah, tukaomba tufike inshallah. Binadamu wanapanga, shetani anapangua. Alhamdulillah tumefika mashallah. Mashallah. Binadamu wanapanga na Mungu anaamua. Alhamdulillah tumefika mashallah.
Ujana ni moshi tunapita, ujana ni moshi tunapita. So jipe likizo, ucheze na maringo, upunguze ego, pia makasiriko.
Ujana ni moshi tunapita, ujana ni moshi tunapita.
So jipe likizo, ucheze na maringo, upunguze ego, pia makasiriko.